waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Waa maalin isniina bisha juun ay tahay 8. wararka maantana waxaa ugu waaweyn dadkii ka qayb galay dibadbaxyadii maalintii sabtida lagu qabtay magaalooyin kala duwan ee dalkan Australia oo lagu booriyey inay iskarantiilaan. New Zealandna waxa ay sheegtay inay gebi ahaanba cirib tirtay xanuunka coronavirus. Magaalada Minneapolisna golaha deegaanka ayaa sheegay inay kala dirayaan waaxda booliska ee magaalada. Senator Melindiri McCarthy ayaa dhaliishay hadal ka soo yeeray wasiirka maaliyadda dawladda federaalka ee Australia Matthias Cormann, oo uu kaga hadlay dadkii ka qayb galay dibadbaxyadii Black Lives Matter oo ka dhacay magaalooyinka kala duwan ee dalkan Australia. Senator Cormann ayaa ku tilmaamay dadkii ka qayb galay dibadbaxyada kuwa aan dadka kale ka fakarin oo qayru mas-uula. Markay ka qayb galeen kulan, dad badan isugu yimaadeen iyadoo uu jiro xanuunka COVID-19 oo faafaya. 10,000 ayaa maray wadooyinka magaalooyinka Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide iyo qaar ka mid ah magaalooyinka yaryar ee dalka maalintii sabtida ahayd, inkastoo laga digay khatarta caafimaad ee dadweynaha. Senator McCarthy ayaa Channel 9 u sheegtay in hadalka Senator Cormann uu qayru mas-uul ahaa laftiisu, dowladana looga baahan yahay inay diiradda saarto siday wax uga qaban lahayd tirada badan ee dadka dalka loogu yimid oo xabsiyada ku jira.
The Prime Minister has been able to pull together a national cabinet to deal with the pandemic in this country. Well, I would say to Matthias Cormann and the Prime Minister, pull together a national...
Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu awood u yeeshay inuu isu keeno golaha qaranka si wax looga qabto xanuunka coronavirus. Hadda waxaan ku dhihi lahaa Matthias iyo Ra'iisul Wasaarahaba inay isu keenaan gola qaran oo yareeya tirada badan ee maxaabiista xabsiyada ku jira oo ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid. Dhanka kalena, madaxa ururka dhakhaatiirta Australia ayaa ka codsaday kumanaankii qof ee ka qayb galay dibadbaxyadii Black Lives Matter sabtidii inay iskarantiilaan muddo 2 usbuuca. Dr. Tony Bartoni ayaa ku boorinaya dibadbaxayaashii inay guryahooda joogaan, lana socdaan caafimaadkooda, iskana baaraan coronavirus haddii ay isku arkaan calaamadaha lagu garto xanuunka.
It's in that abundance of caution that we'll be able to ensure that we don't see an outbreak or an uptick in new cases.
Waa tallaabo taxadar ah oo aanu ku hubinayno inaynaan arag xanuunka oo mar kale dalka ka qarxa ama cases badan oo cusub oo soo baxa. Waa taxadar aan ku doonayno inaan ku difaacno bulshada, laguna hubiyo inaynaan lumin guulihii aan ka gaarnay xanuunka intii xannibaadaha lagu jiray 3 bilood ee u dambeeyay. New Zealand waxay gabi ahaanba cirib tirtay COVID-19 kadib markii saraakiisha caafimaadku ay sheegeen in qofku u dambeeyay oo qabay xanuunka uu ka soo kabsaday. Sidoo kalena, aan wax kaysa laga helin dalka 17 maalmood ee u dambeeyay oo isku xigay. Guushan taariikhiga ayaa imanaysa iyadoo dalka la filayo inuu qaado dhammaan xannibaadihii saarnaa maalinta Talaadada oo berita ah, marka laga reebo in xadka dalku uu xirnaan doono. Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern ayaa sheegtay in xafladaha gaarka iyo kuwa publica ahba la qaban karo oo aysan wax xannibaadihii saarnayn. Dukaamada iyo maqaayadaha ayaa sidii caadiga ahaa u furan, sidoo kalena gebi ahaanba gaadiidka dadweynuhu howlahoodii ay dib u bilaabanayaan.
We are confident we have eliminated transmission of the virus in New Zealand for now, but elimination is not a point in time.
Waxaan ku kalsoonahay inaan ka ciribtirnay caabuqa dalka New Zealand, laakiin ciribtirku mid halkan ku eg ma aha. Waa dadaal soconaya. Waxaan hubnaa inay cases mar kale arki doono. Waxaan doonayaa inaan mar kale iraahdo haddii taasi dhacdo, macnaheedu ma aha inaanu guuldaraysanay. Waa xaqiiqda sida caabuqan uu u shaqeeyo, laakiin haddii ama markii ay dhacdo, waa inaan hubinno inaan diyaar u nahay, ayay tiri Ra'iisul Wasaare Ardern. ku dhawaad 300 kun oo qof ayaa laga baaray xanuunka dalka New Zealand, waxaana laga helay 1,504 qof, dadkaas oo 22 ka mid ah ay u dhinteen. Golaha deegaanka magaalada Minneapolis ayaa ballan qaaday inay kala dirayaan waaxda booliska ee magaaladaasi, iyadoo weli ay socdaan dibadbaxyada ka dhacaya dalka Mareykanka. Go'aanka golaha deegaanka ayaa ka dhashay dhimashadii George Floyd oo 46 jir ahaa, taasina sababtay dibadbaxyo caalamiya oo looga soo horjeeda arxandarada booliska iyo cunsuriyadda. Iyadoo ka hadlaysa isu soo bax ka dhacay magaalada Minneapolis, Lisa Bender oo madax u ah golaha deegaanka ayaa ka hadashay qorshe maalgashiga looga jarayo waaxda booliska ee magaalada, taa beddelkeedana lagu maalgelinayo lacagahaasi qorshayaal ammaan oo bulshadu ay hoggaaminayso.
Our commitment is to do what's necessary to keep every single member of our community safe and to tell the truth that the Minneapolis.
Waxa anaga naga go'an waa inaan sameyno wax kasta oo lagama maarmaan u ah ilaalinta ammaanka qof kasta oo bulshada ka mid ah, runtana aanu sheegno. Booliska Minneapolisna taas ma uusan sameynayn. Waxaa naga go'an inaan soo afjarno xiriirka sumaysan ee magaalada Minneapolis la lahayd booliska magaalada, oo aan dib u abuurno nidaam amnigeena ilaaliya. Saadaasha hawada Brita oo Talaada ah, magaalada Perth inta badan waa cadceed 23 digrii, Adelaide waa sidoo kale 14 digrii, Melbourne waa cadceed 15 digrii, Sydneyna xoogaa roob baa la filayaa 19 digrii, Brisbane qayb ahaan waa daruur 23 digrii. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa warkii maanta oo Isniina bisha Juunaay leh. Magacayguna waa Xasan Jaamac.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.